JB.
Vedlauda.com.
Il est pas fou. Quand on a candalama. Them homies never smile, but speaking at each ayuma. Nima side faces, the men of Aluma. Kea coca uno, kewa guida manuna. Bache kele koma bimeya boya tuna. Putwa na tiamo pa dizeis isosha. And then something buona osa fikosha. Ashikemo and the family extended. Naba kongole plus my expenses. See my gala popa, I'm not really broke. Nima dwala, nipo nika joke. Chosa hapa try joke. Nisontele ni pali joke. Mtu wanyashi ama funa pali pay slip. Angana go high full spaceship. Numa hafu no friendship. Nga hafu na chinja citizenship.
Kwa nisa kukala no mafu. Mama ipamba tindi lipe mafu. Na chikelo china kuti ili puff. Pine ima pita na mafu. Sini kwa nisa kukala no mafu. Mama ipamba tindi lipe mafu. Na chikelo china kuti ili puff. Pine ima pita na mafu.
Sini mafomero choka monyoro. Nikange na mukale zanjaz. Mbalvu kumanjani swazi. Baloni balona chongo babraz. Ngauma kwata chingangare chapaz. Weza chitika kunova mamdoba. Walungumbu asanduka amdoba. Nioka bochila oktober. Ngeche zeneba kutia ni ma leftover. Ifena banama ya jiba lispark. So akangena muchi ya lispark. Bash peke peke banyonga skat. Bagulile kokonshlet na chifati. Sini kumbuka teni na gona po edi. That's why jumba yanga ina pot belly. Big baller, full of John Kerry. Lem nika ula liyeli.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Bama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china kuti ili pafu. Bile ima pita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Bama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china kuti ili pafu. Bile ima pita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. 10 paka 20 20 to 30. No yamba again. Umaveni, si makokeni. Nifuna drama, pochaya menteni. Makwacha, matola, mapula, mashilling. Nifuno suja kufiki za ceiling. After the ceiling, za suja building. Doesn't matter, malinga wa winning. Domini baya, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Bonga wa mea, naine I'm there. Onse vayesa kuchaya kompea.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Bama ipanga tini lipe maafu. Na chikelo china kuti ili pafu. Bine ima pita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Bama ipanga tini lipe maafu. Na chikelo china kuti ili pafu.